Alola wachiponda kesi. Wagamba. Iwe kesi. Wagamba. You hooker. Yeah. So tole mwana wuchanisha. Wagamba. Mwene.
Uvushi korona chila na ine na chilote chiloto. Nishi na alipuma kwa tini fida wa wina loto. Tuachiva na vena yoyo chile na waki mboga. Tuachila panga pwecha kosa tuli na mubuti. Twikare twikare na mwona feba uno bafika. Mumuti manje vire today is just more opportunity. Maficha ni by force I'll make sure yonze the duty. Anthony Friede lelo toko vepo na security no. Yangu ichiloto chandi inyo kuwama. Owe chiloto chandi inyo kuwama. Kuntu na chivoko wala kwena kwa chiwama. Na wantu tuwa chivana wewa chimpanga na zana. Yenze ni big dream, big dream, big dream. Bajeba fakamano kuli content na vokwe sakamana. Nesa wanda kesu shakamana. Bajerox na vena vani uza twerk smart. Cause you got classes of music which you need to attend to. Nisa baila na vo mani uza ti. Kamfana yoga kesi. Mambili waga kuseki. Bajitego ze waga kuseka. Never should stop pushing. We pack up uni all over. Na inyaze shilota to wabonze. Yangu ichiloto chandi inyo kuwama. Owe chiloto chandi inyo kuwama. Kuntu na chivoko wala kwena kwa chiwama. Na wantu tuwa chivana wewa chimpanga na zana. Yenze ni big dream, big dream, big dream. Big dream, big dream. Yenze ni big dream, big dream, big dream. Yo, big dream, big dream. Awe fono mba wakamba wafunika. Na uwe vede mwaita kesi. Okuba kembo vile wakosa. So is up to chitego fefo tuinda chita. Ade ufa kuno. Iwe kesi shira ula fasti. Tuimbesha kumyesu. Iwe manka nemba ko fasti. Tuimbesha kumyesu. Ingomba wachishala wachivesa kunda. Waledi shesha kumyesu. Apa kwa lisa na new vision. Akari ndula. Yangu ichiloto chandi inyo kuwama. Owe chiloto chandi inyo kuwama. Kuntu na chivoko wala kwena kwa chiwama. Na wantu tuwa chivana wewa chimpanga na zana. Yenze ni big dream, big dream, big dream. Big dream, big dream. Yenze ni big dream, big dream, big dream. Yo, big dream, big dream. Mr.
Danny Dunn. Hey Mank, KC, hey Ine. Hey La Chile the Greatness. DJ Udra, Laminations. Yeah. Hey La Stash, Yushpaw. Hey my manager, Zayo.
Beat up. Under Leaf, Africa.